Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi muri kumwe muri iki kiganiro muri Isanga. Mbibutse ko radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 94.9 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko. Buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombola itanga uruhushya bita Green Card rwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Abakoze tombola mu mwaka ushize hari mu kwezi kwa 10 n'ukwa 11 mu 2017 bazatangira kumenya abatoranijwe guhera kwa kabiri tariki ya 15 y'uku kwezi kwa 5 kugera ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 gutaha. Kugira ngo wowe rero wagiye muri iyo tombora umenye niba waragize amahirwe ugatoranywa, iyo tariki nigera 15 y'uku kwezi uzajye ku rubuga rwa internet www.dvlottery.state.gov maze urebe aho winjiza nimero wabonye mu mwaka ushize igihe wari urangije kuzuza ibisabwa kuri internet. Uzamenye rero nimba waratoranijwe cyangwa se niba utaragize amahirwe uyu mwaka. Iri rero ryari riburiro n'akantu gato, ariko rero kugira ngo dusobanukirwe neza kurushaho, iyi ni iki kizakurikiraho n'umenye ko watomboye, n'umenye ko watoranijwe. Nabatumiriye abantu babiri kugira ngo babidufashemo. Mukama Dios aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya North Carolina, ni umuyobozi w'umuryango witwa DV Blessed Family yawushinze mu 2013. Kalisa Trezor nawe aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas, ni umujyanama w'uyu muryango DV Blessed Family. Turi kumwe rero. Dios we urahura komeye.
Mwaho Thomas ndakomeye cyane.
Kalisa we uraho neza?
Mwaho cyane, turakomeye, tumeze neza Thomas.
Ndabashimiye cyane uyu mwanya, iyi saha yose muhaye aba bantu bifuza gusobanukirwa ibizakurikiraho nibamenya ko batomboye, ndetse niba bataranatomboye niki kizakurikiraho. Ndabashimiye cyane rwose. Nuko maze rero ndibwira yuko mwembi mwaje muri Amerika mwarakoze tombora ya Green Card. Mukama nibyo?
Ego nibyo cyane kabisa. Na amahirwe aba yatanzwe ukayagerageza, nibwo buryo natwajeho.
Kalisa nawe waje nyuma yo gukora tombora ya Green Card?
Nuko kabisa, nanjye naje akuri iyo tombora kuko nanjye narabyapurayinze mbona ntomboye, mbona kuza muri iki gihugu.
Waje ryari, wageze muri Amerika ryari?
Nageze hano muri Amerika muri 2016 mu kwa 5.
None se ubu wari wamenyera ko umaze utwaka dukeya?
Oya, uko biri maze kumenyera, ni byinshi umuntu aba yaraciyemo ariko ubu ngubu twaramenyereye nta kibazo.
Ubu ngubu uratuye, ufite akazi urakora?
Yego, akazi ndagafite, ndatuye, nta kibazo ndakora.
Mukama, wewe wageze muri Amerika mu wuhe mwaka?
2014 mu kwezi kwa cyenda.
Noneho rero uyu muryango DV Blessed Family wawushinze warageze ino cyangwa ukiri muri warukiri mu Rwanda?
Nari nkiri mu Rwanda kuko nari mfite information nyinshi ku bijyanye n'itombora bitewe n'abantu bari baraje mbere, nagendaga nkura ama information nani informa kuri internet. Nza gusanga hari ibibazo byinshi abantu batombora, bamwe ntibagende, nibyo byanyuzwe kuba nawushinga. Ariko nari nkiri mu Rwanda kuko nari maze igihe nanjye na applying, ariko icyo gihe nari ntarahitamo.
Uravuze ngo wari umaze igihe nawe ugerageza aya mahirwe, wabikoze nk'inshuro zingahe?
Nabikoze inshuro nyinshi, ari nabyo mbwira abantu ba applying kugira ngo batarambirwa. Nabikoze nk'inshuro zirindwi kuko ndabyibukana bitangiye ntiga muri secondaire, ndihafi kurangiza, mvuga amahirwe urayagerageza. Ntago rero nigeze ndambirwa, nakomeje ku applying inshuro zigera muri zirindwi kugeza ubwo bahisemo nanjye nza ahangaha.
None se ushinga uyu muryango DV Blessed Family wajyuwe warugamije iki? Ariko rero tubanze tuvuge bisobanura iki DV Blessed Family.
Uyu muryango DV Blessed Family, DV mu magambo arambuye ni diversity visa, bigendanye n'iyi gahunda ya green card, ubundi ni diversity visa lottery. Rero mu magambo arambuye niyo diversity visa, hanyuma Blessed Family bivuze ni abantu baba bagira amahirwe nyine n'umuryango, kuko ukuntu tubashyira hamwe mu magroupe tugafashanya biza kure mu muryango, niyo bageze muri iki gihugu nabwo tukarema undi muryango ukomeza ugafashanya, kuko ntago birangirira mu Rwanda cyangwa muri Afurika. Iyo bigeze aha ngaho usanga aribwo n'abantu bakeneye ibintu byinshi, kumenya ibintu byinshi, kuko baba bari bakiri fresh mu mutwe. Naho rero byatangiriye gusa nakubwira ko impamvu nawutangiye ntabwo nari njyenyine, hari haraba abanyungirije n'abandi bari babizi, turafatanya dukreya kuri urubuga kuri Facebook. Ariko icyo gihe ntabwo rwareberaga abantu babaye selected, gusa rwarebaga n'abantu barimo kwa applyinga ariko bakeneye amakuru, kuko yari programu icyo gihe muri 2010, 2012, 2013 ntabwo yari yakamenyekana cyane, ariko byatumye abantu babimenya, kuko urebye statistike abantu kugeza iki gihe birazwi, byamaze kuba popular. Rero twabigizemo uruhare mu rwego rwo kubikangurira abantu, noneho naho tumariye kubigeramo neza, aho ugasanga unafite amakuru ya nyayo, ntago abahereza ibyo yasomye cyangwa ibiri ku mbuga z'amambasade, ariko abahereza ibintu arimo neza.
None se mbere yuko twakira abantu batangiye kubwira ino senti ngo abahe umurongo, mbere yuko tubaha ijambo, ubwo iyo abantu bageze ino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo mugira inama, abo mufasha, n'abari muri groupe gusa, ni ukuvuga mbese abari mu muryango gusa, mwishyirahamwe nimba twabyita ishyirahamwe, cyangwa se n'undi muntu wese ugize gutya akanyerera akagwa nko kuri adrese yawe, namwe mwamufasha
cyane rwose. Ni ikintu kiri vage. Impamvu tutakita diaspora ni ukubera ko ari diaspora usanga ari nka kominote nyine y'igihugu runaka iri mu kindi gihugu, ariko twebwe impamvu biba biri vage n'abanyakenya n'abatanzaniya nabo muri Nepal, aba bose ukuganye yakwandikira kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp cyangwa kuri Telegram, turabafasha kuko usanga ari ikintu kiri vage. Iyo batangezeho bagera ku bandi bagenzi banjye, ugasanga ibibazo turabisubiriza hamwe, ntabwo bifuza uri muri groupe gusa, ni umuntu wese ubashe kugira iyo access no kugira izo contact, turabafasha rwose. Usanga kubera mu maseti yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turimo, usanga niyo utegereye uwo muntu umubwira ati hari umuntu uri aho muri Arizona cyangwa uri muri Ohio bamwegera akagufasha ibi n'ibi n'ibi. So ni nakubwira yuko ntago ari umuntu wenyine uri muri groupe, ni umuntu wese ubashije kugira amakuru atumenyaho. Nicyo tubereyeho, nta mafaranga duca kuva procedure igitangira kugeza igihe ugeze hano muri kino gihugu. Ni ubuntu, ni urukundo dukorana, kuko tugenda tubibonamo umugisha mwinshi cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abatomboye ni ukuvuga abagiye gukora tombora yo kubona uruhushya rwo kuza gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Green Card, bazajya kureba, bazatangira kureba niba baragize amahirwe ku itariki ya 15 y'uku kwezi, hazaba ari kuwa kabiri, bizaba bifunguye kugera ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cyenda gutaha. Kugira ngo rero dusobanukirwe neza bizagenda gute, umuntu uzatombora n'utazatombora, turaganira n'abantu bari mu muryango witwa DV Blessed Family, Mukamadios ukuriye na Kalisa Tresor umujyanama w'uyu muryango, bose baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi baje kuko nabo banyuze muri iriya tombora. Kuri telefone turi kumwe na Mugabo. Mugabo we,
karame,
urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Nuko akabazo cyangwa igitekerezo?
Yego, ikibazo kirahari kabisa. Ikibazo biriya bya lottery visa ni ibintu twamenye inshuro nyinshi, ariko twabonye biriya bintu bisa nk'abaringa, ntabwo bibaho. Ngewe nabikoze inshuro zirenga enye, n'abandi bagenzi banjye babikoze, nta muntu numva wagiye uramereza ubuhamya. Ariko nkunda kubona inshuro nyinshi nkagerageza, ariko icyangombwa ni ugusobanukirwa gusa niye kriteri mbese n'ayahe mabwiriza bakurikiza kugira ngo umuntu abikemo cyangwa se abone visa. Gusa tubona bitoroshye, abisobanurire muri makeya gusa ukuntu icyo bisaba, kuko turabikora inshuro nyinshi nta buhamya tubona bishoboka ko ari nyabyo, ko ari abantu batsinda cyangwa se bagire mu mahirwe yo kugenda kubona iyo visa.
Urakoze Mugabo, ube hafi rero ibisobanuro baguha ntibigucike.
Yego, ndakumva cyane.
Nuko Mukama we, Mukama,
ndakumva Thomas.
Mugabo wamwumvise ati ibi bintu ko ari nk'abaringa, ati ko tubikora ntibigire icyo bitanga bisaba iki?
Ntabwo ari baringa, iyi ni programme. Ikintu namubwira ni uko abaye agira akise kuri interineti byamufasha gusobanukirwaho kurusha ibisobanuro twamuha. Iyi ni porogaramu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho abantu ku isi hose ya immigration. Ni ukuvuga ntabwo ari waringa, kuko ujye ubikubwira niyo najeho. Ukeneye icyo bita mu gifaransa example typique wahera kuri njyewe. Ntabwo ari baringa, kuba ubikora inshuro nyinshi cyangwa se umaze kubikora inshuro enye ntibagufate ntabwo ari ukuvuga ko bitabaho, ahubwo nk'abo muri urwo rubuga tuba twarashyizeho nawe urugezemo nko kuri Facebook, nibwo nawe wabona yuko biriyo cyangwa se ari nyabyo, kuko abantu batangira procedure ubareba bakabona ibyangombwa, bakabona visa, bagatanga ubuhamya, bakagera ahangaha. Rero ni ukwaplayinga, hanyuma kubera ko ari ibintu byo ku isi yose baba ari bugomba kuzatanga viza 50,000 mu bantu muri miliyoni zirenga 20 zaplayinze ku isi yose. Urumva ni ikintu gikomeye. Nagwa nk'urugero, mu Rwanda umwaka ushize bahisemo abantu 542, mu Burundi bahitamo abantu 193. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kutaba muri abo ngabo, ariko ntabwo biri ari baringa, biterwa n'amahirwe batarakugeraho, n'ibintu bya nyabyo gusa. Ahubwo nta n'izimyo magambo, icyo nagusobanurira ni uko hari abantu bameze nk'aho babigize business, babwira abantu ati muze tubajyane muri Amerika, bakabikwa applyingira nk'ibicemo, ariko ntabwo ari uko bigenda. Ni ibintu bya kuri website, kugira umenye ko atari baringa ni uko iba website cyangwa se urubuga byapurangirwaho mu rubuga rwa guverinoma ya Amerika muri Department ya State, nibwo ubibona yuko ari ibyanyabyo. Nta rundi rubuga ushobora kubona ruherwa na state.gov atari urwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bantu bize bya computer cyangwa basobanuye ibya internet barabyumva. rero ni ibintu biri reyeri, ni ibintu byanyabyo hagari baringa, nicyo nagusubiza. Ahubwo we ukomeze, amahirwe nakugeraho tuzakomeza tugufashe nawe.
Kalisa we, Kalisa,
ndakumva Thomas.
Mugabo nawe wumvise avuga ko ari baringa ibi byatombora, ariko rero cyane cyane ati bisaba iki? Niko kuri aka ngaka bisaba iki, wa mwunganira ute?
Icyo namwongereraho nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ibintu byatombora nyine ni tombora. Nanjye ubwanjye nihereyeho, nanjye na mu buhamya nabihereye mu bihumbi bibiri na cumi nkirangiza secondaire. Ariko nakomezaga na applying.
Buri mwaka wajyaga ukabyuzuza?
Nagendaga nkabyuzuza bikanga, najya kureba bakambwira ngo nago nahisemo, byose nagendaga subiramo. Ariko byabaye inshuro nabikoze inshuro eshanu, ku nshuro ya gatanu ba selected. So ni ibintu umuntu akomeza ntacika intege. Nicyo kintu wenda nakongeraho umugabo akabwiraho n'abandi bose. So nta gucika intege ni ugukomeza, nta kugivinga up. Icyo namwongeraho nanjye ko ntasobanuraho.
Hanyuma ibindi by'amabwiriza byose biba biri ku rubuga rwa internet.
Amabwiriza byose biba biri kuri internet. Niba ushaka ku applyinga, icya mbere icyo boblija gusa ni ukuba ufite diplome. Yaba ufite diplome ni ukuvuga warize amashuri atandatu yisumbuye, aho ngaho uba wemereye ku applyinga green card. Niba ufite ayandi mashuri yo muri universite, ufite lisansi cyangwa masters cyangwa doctorat, nta kibazo. Ariko izo nizo obligation boblija kugira ngo ubashe ku applyinga green card.
Amashuri makeya ni diplome y'amashuri yisumbuye secondaire.
Yego.
Nibikurikiyeho hejuru nuko. Urwo rubuga rero nshuti z'Ijwi rya Amerika ndubibutse, nirwo abantu bajyaho buri mwaka, mbese barufungura igihe gitoya mu mpera z'umwaka. Nyine nk'ubushize mu 2017 barufunguye guhera mu kwezi kwa cumi kugera mu kwezi kwa cumi na kumwe gusa. Ubu ngubu rero nabwo bazarufungura kugira ngo abantu mujyeho murebe nimba mwaratoranijwe. Byo bazarufungura kugira ngo mubirebe guhera ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa gatanu kugera ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa cyenda gutaha. Nyuma rero ubwo ngubwo bazongera barufunge, noneho bazongere kurufungura mu kwa cumi, ari uko nanone abantu bagiye gushaka amahirwe. Urwo rubuga ni wazitatu.com/DVLottery mu ijambo rimwe, state.gov. Ngibyo rero. Kuri telefone dufite Thierry.
Ya amahoro neza Thomas.
Urakomeye?
Yego turashimye.
Akabazo cyangwa icyumviro?
Okay, mu ndamugiriza batumira ubwa mbere.
Yee, barakumva rwose.
Nangure ndabashimira cyane ko ndumvise bigiriye inama yo gushobora kubimenyesha benshi badashobora kubimenya cyangwa badashobora gushika ku makuru yabyo ngo bashobore kumenya imwide n'iduka ibintu bitunganije. Hanyuma nanje nagize ibibazo, none iyo bishitse umuntu agatogwa mu bijyanye no gushobora gushika hariya ko tugira uburenganzira igihugu uba ufise ibintu by'ibipapuro kandi birinda gusinyishwa hamwe n'ahandi, kandi ahandi naho gasangabirana kenera kuri amafaranga atari make. Nagombaze abo batumire bobo ko baramutse basika hariya ku bijyanye n'ibipapuro cyangwa n'itike y'indege babirihewe gute. Hanyuma ikindi kibazo ngira ndababaze ko mbure muri rusange abo oye bakije hariya bagiye mu by'ukuri bafise indoto. Indoto y'iwabo yari igamije iki? Kuko tumenyereye benshi iyo bagiye hanze bace bibagira by'ukuri komplete mu gihugu cyabo bagaca bakibagiye. Ariko none nagomba ndababaza bo kugira ngo bagende hariya bari bafite intumbero ya kubyerekeranye n'igihugu cyabo. Murakoze cyane Thomas.
Niko indoto uravuga indoto buri muntu ku giti cye cyangwa kugira indoto uzigiriye igihugu cyawo?
Oya, ndavuga indoto bari bafite igihugu, imigambi bari bafite kugaruka gushobora kudagufasha igihugu cyabo.
Yee, barakwiyumviye. Noneho reka duhere kuri Mukama agusubize. Mukama we,
yego,
iby'amafaranga, impapuro, indoto, Thierry rero musobanuri.
urakoze Pierre, ubaza icyo kiza cyane cyo kiri mu bwenge. Icyo nagusubiza nuko kandi tunagushimira Thomas kugira ngo waduhaye no mwanya no kugira dusobanure ibintu neza. Hari abantu babyibeshaho bino bintu bakavuga ati iyo bagutomboye ibintu byose baraguhereza amafaranga, barapfurishya titse y'indege ukagera bakaguha inzu, ibyo bintu byose mu by'ukuri ntago ari byo. N'ababibabwira barababesha, ahubwo amakuru ya nyayo nuko iyi programme ni ukuguhesha uruhushya rwo kuba ahangaha byemewe n'amategeko, ukaba witwa umu-president permanent cyangwa se mu cyongereza permanent resident, ukaba ufite iyo green card ariyo permanent resident card. Hanyuma ubwo burenganzira rero buguhesha kuba umwenegihugu, ukaba US citizen cyangwa se umwenegihugu wa Amerika. Ni ukuvuga ngo rero iyo niyo opportunite nini abantu baba bakeneye, iyo baba bashaka nibwo nicyo gipapuro gikomeye ububonye. Rero kuba selected cyangwa se iyo bamaze kugutombora mu by'ukuri ni procedure, ndagira ngo nikwinjiremo mu bice bitanu. Ni ibintu bitanu ugomba kuzuza kugira ngo ubashe kugera aha ngaha. Ibi ni ukuvuga ngo leta yo iba yatanze uruhare rwayo, yaguhisemo, yaguhaye ubwo bushobozi bwo kuba waba aha ngaha byemewe n'amategeko. Iyo bisigaye rero ni wowe ubikurikiza. Nakubwira ko haba ari izo mpapuro nk'uko bivuze mu gihugu ugomba gushaka. Izo mpapuro ni iziranga wowe, ni ukugira ngo bazamenye umuntu bazanye ni muntu ki. Uvuga ngo harimo icyo bita marque de naissance, harimo impapuro usinyisha, pasiporo, kujya gushaka pasiporo kujya uzabona uko bagushyiramo immigrant visa cyangwa se visa.
Ibyo ngibyo bijyana muri ambasade. Iyo wamenye ko watomboye, ibyo byose ugomba kubijyana kuri ambasade usaba visa.
Yego, yes. Ibyo ni ibyo ugomba kubishaka mu gihugu, hanyuma ukabikusanya ukabijyana kuri ambasade kujya baguhe visa. Ikijyanye n'amafaranga rero, ndagira ngo mbabwire yuko amafaranga urayakenera. Usanga abantu benshi iyo babonye opportunite n'uwasa amafaranga yose ayafite umubwira ko uzayamusubiza, ushobora kubona inguzanyo. Hanyuma ababa mu muryango uyu nguyu twashinze, iyo tumenye ibibazo byabo hari uburyo tubafasha mu matike, ariko ntabwo biri garanti. Ariko nuko twabikoze kuko tumaze kumenyana cyane, ugasanga umuntu baramugurije ageze aha ngaha arakoze arayishyuye. Rero ayo ngayo nk'amafaranga yitike kuza aha ngaha bari one way ticket chance, itike yo kuza gusa urayashaka, ntabwo abahenze bari nk'amadolari 600 cyangwa 700, ukayishyura ukaza hanyuma ugatangira ubuzima aha ngaha. Nagira ngo musobanure yuko hari ibyo ugombwa kugira ngo iyi procedure irangire, nko kuba uri muzima utarwaye indwara zibuza. Ibyo bintu byose ubibona mu mategeko no mu mabwiriza baguhereza iyo umaze kuba bamaze kugutombora, bakohereza ibyo ugomba gukurikiza kugira ngo ubone kubona viza yo kuza aha ngaha.
Nkunganiye Mukama.
Yego.
Niyo ugiye gusaba viza, ni wowe utanga amafaranga ya viza.
Exactly, yes. Ko ni ukuri. Niwowe uyatanga. Hari ibyo leta igukoreye nabyo biba bikomeye, hari ibyo nawe usabwa kugira ngo ubone ibyo ukeneye, ubone kuza aha ngaha, kuko muna opportunite nini cyane. Wenda nkurikijeho n'ikino kukindoto yaravuze, izo ndoto nyine buri muntu arazigira. Hari izo agira ku giti cyiwe, hari izo agira igihugu cyiwe. Rero kuza aha ngaha cyangwa se kuza muri ibi bihugu bikomeye cyane iki ngiki, ni uburyo uba ubonye bwo kugira ngo za ndoto uzazishyire mu bikorwa. Dusubira mu Rwanda tugasura imiryango tuba twa dufiteho imiryango dukomokamo, nk'ejo bundi nari ngiye mu kwa 12. Ni ukuvuga ngo usubirayo ukagira amafaranga ukorera, ukajya kuinvestisa, biterwa n'indoto ufite guteza igihugu imbere. Ni mu buryo bwinshi, kuko nawe iyo witeje imbere n'igihugu gitera imbere. Rero ibyo byaterwa n'umuntu ku giti cyiwe na viziyo afite imbere hiwe. Ariko namubwira yuko byose bakita igihugu cya opportunite nyinshi, nizo uza ukexploita hanyuma ukazazikoresha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibyatombora ya green card bigenda bite? Iyo utomboye bigenda gute? Aha ngaha nagira ngo nibutse abumva Ijwi rya Amerika ko iyo utoranijwe kugira ngo ujye gusaba viza, Abarundi baracyajya kuyishaka i Nairobi, ubwo rero ni ukuvuga yuko abarundi bagomba guteganya amafaranga y'ingendo z'igi Nairobi kuhacumbika igihe uri musaba ibya visa n'amafaranga ya visa, hanyuma abanyarwanda bo visa bazisabira muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali. Ariko nyine nk'uko Mukama yabisobanuye, bisaba kugira pasiporo, birumvikana ntabwo baguha visa udafite pasiporo, hanyuma n'izindi mpapuro bijyana. Icyo gihe rero umenye ko watomboye, byibura ushobora no kwitabaza ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo ubwayo yagusobanura bati okay, zani izi mpapuro izi n'izi n'izi zaba izo kwa muganga, zaba iz'amavuko n'ibindi n'ibindi. Mukama ndibeshya?
Nibyo, n'ukuri uko bisobanuye niko bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hanyuma nanone kubyo kundoto, nanone birumvikana iyo ufite akazi ufasha benshi, ntabwo ari wowe wenyine mu Rwanda. Ndahamya yuko abanyarwanda bari hano amafaranga bohereza tuvuge arayo gufasha gusa abana kujya kwiga ni menshi. Ni menshi cyane. Radio Ijwi rya Amerika, noneho duhe ijambo Joseph, ariko hagati aho mbe niseguye kuri Kalisa yagarutse, ndose ntiyari yambwiye mu kanya ko umurongo we wacitse, nuko arahari. Noneho mbere y'uko duhe ijambo Joseph, reka Kalisa nawe tumuhe ijambo kuri iki gice cy'indoto. Kalisa, we uza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari ufite izihe ndoto uzifitiye ku giti cyawe, uzifitiye n'igihugu cyawe?
Yego, indoto zo ntizabura, kuko buri wese aba yumva igihugu agiyemo gifite opportunity nyinshi cyane. Indoto zo ziba zihari nta muntu utazigira, kuko igihugu nko kuza nko muri Amerika aba ari amahirwe adasanzwe, ntabwo aboneka rimwe. Kandi kugira ngo ujye kwaka visa ngo uze muri Amerika aba ari gake cyane. So amahirwe rero tuba twaragize turaza natwe tukayakoresha neza, izo ndoto buri wese aba afite ku giti cye kugira ngo abashe kuzigeraho, yaba guteza imbere igihugu cyacu cyangwa kuri imiryango yacu yewe ndetse no ku gice cyacu.
Ijwi rya Amerika, none roduhe ijambo Joseph. Joseph, we
karame karame,
akabazo cyangwa igitekerezo?
Baje kugusuhuza Thomas Kamirindi. We
komera rwose.
Ariko aje kukubaza akabazo katari kari hono yiyosije muri ho.
Hari nje ukibariza ku giti cyanjye?
Aha, turakubuze uzagaruka muri isanga yo kuwa gatandatu ryari.
Ibyo ngibyo ni ukuzabiganiraho n'abankuriye, hanyuma tukazabaha igisubizo.
Turagukumbuye, reka nkomeze rero mbaze abatumire.
Yego.
Mfite utubazo tubiri, kamwe nagira ngo mubaze ese iriya tombora ya green card yaba ifite imyaka ntarengwa bakurikiza? Akabazo ka kabiri.
Yego, komeza.
Umuntu ugize amahirwe y'iriya tombora ya green card, ese ashobora kwemererwa gutunga ubwenegihugu burenze bumwe nk'aho aturutse, agakomeza ubwo bwenegihugu akabwongeraho n'ubwo abahawe bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Urakoze cyane Joseph. We
sawa, umunsi mwiza.
Umunsi mwiza nawe. Reka duhere kuri Kalisa wageze muri Amerika mu 2016, agusobanurire iki ngiki cy'imyaka. Niko Kalisa?
Ndakumva Thomas.
Ubwo nk'abanyarwanda bashobora kuzakomeza kugerageza amahirwe ryari, abazavuka n'abazavuka bizahagarara ryari?
Imyaka yo ndakeka yuko kuba wabasha gutangira kwa applying ibintu bya green card nuko waba ufite imyaka y'ubukure, reka mvuge imyaka 18 kuzamuha. Aho ngaho uba wemerewe kwa applying green card. Nibura iyo myaka 18 umuntu aba yararangije kwiga amashuri yisumbuye. Nongeye n'ikindi abajije Joseph, nicyo avuze cya nationalite cyangwa ubwenegihugu. Hano urakomeza ukagendera kuri nationalite yawe ufite, ariko iyo umaze imyaka 5 hano muri iki gihugu cy'Amerika
ufite green card,
ufite green card waka nationality. So nukuvuga yuje kwaka nationality ukawa umwenegihugu wa Amerika ya nationality ya wari ufite ikuranga urayireka then ugakoresha ubwenegihugu bwa Amerika. Nicyo nabasha kumusobanura kuri ibyo bintu.
Mukama.
Yego.
Watubwiye ko mu mwaka ushize abanyarwanda batomboye green card. Ntabwo bivuga ariko bose bashoboye kuza. Bari 542, abarundi bari 193.
Yego.
Nukuvuga u Rwanda n'Uburundi bafite amahirwe yo kugera warije wabikomoje ariko ubisobanuye neza. Bafite amahirwe yo gukomeza kugera umubare wuhe igitigiri ku Barundi cy'abantu bangana iki kigezweho?
Icyo nakubwira nuko iyo mibare navuze hejuru ni statistique ziba zarakozwe, ariko imibare nta mibare ubu ngubu iragaragazwa, kuko nkuko bizwi igihugu kigeze abantu 50,000 babonye viza bari muri kino gihugu gihita gikurwa mu kuri liste y'ibihugu byemerewe kubona gukora igitombora cyangwa kubona izo viza. Ariko u Rwanda n'Uburundi byo biracyari mu bihugu bifite abaturage bakeya cyane ugereranyije n'ibindi bihugu, ari nayo mpamvu usanga ari umubare mutoya w'abantu batoranyijwe, kubera ko abantu babo bagerageje amarushanwa babo bari bakeye. Kuko nagwa nk'urugero nko muri Ghana abaturage baba ari benshi baplayinze, cyangwa se muri Ghana bagera mu 400,000, ni ukuvuga ngo iyo bagiye cyangwa 500,000 iyo bagiye kubaselectinga cyangwa se kubahitamo, bahitamo wa mubare munini. Ubu rero kubera ko mu Rwanda cyangwa se mu Burundi bari batarabikangukira cyane cyangwa batanabyizera, usanga haplayinze abantu bagera nko muri 1,000,000 cyangwa se 700,000 bajya guhitamo bagahitamo wa mubare mukeya. Rero nta mubare uhari kugeza ubu ngubu uvuga ngo nahangaha bazagarukira, gusa ni ukugendera kuri ayo mahame nyine ari international, yuko 50,000 babigejejeho by'abantu by'abaturage barimo hano muri Amerika baje kuri iyi tombora icyo gihe bahagara. Ariko ndatekereza yuko bitewe n'imibare y'imyaka yashize yabanje n'iyingi ishize nta bari munsi 10,000, ni ukuvuga ngo haracyari amahirwe menshi n'imyaka myinshi yo kugira imigino tombora izaba ikiriho bazakomeza batomborwe. Hari amahirwe manini cyane, kuko nakubwira nk'ibihugu bifite abaturage benshi byo biba biri mu marengera nka za Ethiopia n'ibindi bihugu biri mu marengera, kuko bigeze ku mibare minini cyane bitewe n'abantu baba baraje hano kera.
Abantu rero bakomoka mu gihugu runaka, iyo umubare igitigiri cy'abantu 50,000 bamaze kubona green card, ntabwo bivuga gusa abanyuze muri tombora bonyine, abanyuze no mu zindi nzira zituma babona green card, tuvuge nk'abanyarwanda bigeze ku 50,000 babonye green card, icyo gihe tombora barayibafungira.
Ego.
Hanyuma nanone twibutse abantu yuko iyo umaze gutoranywa ubonye ko watoranijwe muri iyi tombora, mu by'ukuri usaba viza, ntabwo green card uyibonera mu gihugu ukomokamo, sibyo?
Yego.
Karisa, wasobanure neza.
Sorry. Ni ukuvuga yuko iyo umaze kuba selected, ibyo byangombwa twavuze ruguru byose wabibonye, wabishatse, ukajya muri ambasade, viza yawe ukayibona, then ukaza hano muri Amerika. Ni ukuvuga iyo ugeze muri iki gihugu nibwo noneho wongera ukaplayinga ya green card uba waratsindiye. So hari urundi rubuga rero waplayingiraho ukabona kubona ya green card. Nago green card ibonera mu gihugu cyawe uvuye muhoya, iyo ugeze hano urabyaplayinga green card yawe bakayikugezaho. Niko nabisobanura mbese muri make kugira ngo abantu babyumve babisobanukire.
Mukama harako akongeraho yego.
Nunganiye Kalisaho.
Yego.
Iyo mu Rwanda ubona icyo bita immigrant visa ifite category yitwa DV1,
ni ukuvuga ngo iyo kategori ibitandukanye cyangwa immigrant visa bitandukanye n'andi maviza atangwa mu gihugu ya nani immigrant visa cy'abantu batari immigrant ariyo nk'abanyeshuri abaviziteri cyangwa businessmen. Ni ukuvuga ngo rero iyo visa ubonye yitwa immigrant visa ya kategori yitwa DV1 niyo ikugeza ahangaha. Hanyuma uko karita aravuze wa applying a green card ntabwo byo ubya applying nka tombora, ni ibintu wemerewe niho kuregistaringa kuko utanga amadolari 165. Hanyuma iyo green card ikugeraho barayikohereza kuko ni dokima yawe, ntabwo uya applying nkaho ari tombora, ahubwo uraregistaringa kugira ngo babone adresse wagezeho hanyuma bazayikugezeho. Hanyuma icyo gihe ya visa waziyeho ntabwo ukomeza kuyikoresha, ahubwo uhita ukomeza gukoresha iyo green card. Niyo ibabaye igipapuro kikwemerera kuba uri hano muri United States. Niyo mpamvu iyo umaze imyaka itanu mbikomojeho imyaka itanu irangiye noneho ya green card wari ufite nayo iyo ushatse nyine ni ukuvuga ngo uba noneho wemerewe kuba wakwaka ubwenegihugu ariyo nationalite, nabwo urabyapurayinga uba ubyemerewe then bakagusubiza mu procedure yo kubona ubwenegihugu arakurikizwa hanyuma ukabona pasiporo ya Amerika aribwo ubwenegihugu bwa Amerika. Rero icyo Kalisa yari yakomojeho yuko wareka ubwenegihugu wari ufite umuntu yemerewe kugira double nationalite ushobora kugumana bwa ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda. Ntabwo bivuze ngo ubwenegihugu bwa Amerika bwahita bukuraho ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda cyangwa bw'Uburundi cyangwa bw'Ubunyakenya, urakomeza ukamubaho. Gusa usanga opportunity nini ziba ziri muri kuba umwenegihugu wa Amerika bitewe n'ahantu ushobora kuzagenda hatandukanye, ariko ntibikuraho yuko ubwenegihugu bwawe nabwo wabura. Nicyo nagira ngo mvuge.
Ese Kalisa,
iyo visa iguhesha green card nayo ikaguhesha ubwenegihugu.
Kalisa, urateganya kuzasaba ubwenegihugu se?
Ndabiteganya.
Mukama wowe yego, mukama wowe warabwatse?
Oya, harabura igihe gitoya cyane, harabura amezi.
Na urateganya kuzabwaka?
Yego cyane.
Aha ngaha nagira ngo amakuru nanjye mfite nuko iyo usabye ubwenegihugu hano pasiporo yo ntabwo bayikwaka pasiporo y'Ubunyarwanda cyangwa pasiporo y'Uburundi nk'uko mukama yaramaze kubikomozaho. Pasiporo ya urayigumana yego, icyo gihe uba ufite ubwenegihugu bubiri, Ubunyarwanda n'Ubunyamerika cyangwa se Uburundi n'Ubunyamerika. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga. Uyu munsi turimo turaganira nanone ku byerekeranye na visa yitwa Green Card itanga uruhushya rwo kuza gukora no kuba muri Amerika. Nibutse yuko abatomboye mu mpera z'umwaka ushize, abagiye kuri internet mu mwaka ushize bakatombora babonye nimero, bagomba rero kugenda noneho ku rubuga rwa internet www.dvlottery.state.gov guhera ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa gatanu, hazaba ari ku wa kabiri, maze barebe nimba baratoranijwe batangire rero bashakishe uburyo bwo kubona visa d'immigrant, immigrant visa, ntabwo ari visa yo gutembera, ni visa yo kuba hano. Kuri telefone yego, kuri telefone dufite Eugene. Eugene we?
Yego Thomas we.
Uratangaza iki?
Na mahoro pe, na mahoro mukomere.
Yego, komera kabazo cyangwa igitekerezo?
Mu magambo make nashaka kubaza Kalisa na Mukama.
Urabanziriza kuri Kalisa?
Bombi cyari mwubwira asubiza nuraburi hafi.
Yego.
Nashaka kubaza abo basore bagize ayo mahirwe. Ubundi binyura muri steps zingahe? Binyura ni ukuvuga ngo iyo wabaye selected bwa mbere waplayinze wemerewe, hakurikiraho iki mu magambo make? Ese muri selection nta marangamutima abamo, wenda amarangamutima ajyanye nk'ubuzima umuntu yari asanzwe abamo mu gihugu cye, amarangamutima ajyanye wenda n'igihugu runaka, mbese muri ubwo buryo. Ikindi ku bijyanye kuri caution, ku bisabwa nko gushaka ibyangombwa umuntu abyishakira ku giti cye cyangwa se iyo umuntu ageze igihe cyo gushaka visa na tike bigenda bite ko aho nafata ikiganiro natanze niba ari Mukama niba ari Kalisa ari gusobanura ko hari bafite uburyo bafashamo abantu bakazagira aho ngaho bakishyura nk'inguzanyo so nashakaga kumenya ku gukora rotary binyura mu zihe nzira iyo wabaye selected ku nshuro ya mbere haba hasigaye step zingahe mbo ibyangombwa bisabwa abari bihe noneho nta marangamutima agenderwaho iyo bari gukora selection nicyo kibazo nari mfite cyonyine gusa ibindi byo nagiye mbaza abandi babize ariko nibyo bibazo nari mfite muri aka kanya murakoze cyane
yeye uje urakoze cyane reka tuhere kuri izi ntambwe iyo umaze gutoranywa n'izi ntambwe Mukama musubize
iyo umaze gutoranywa wabonye ko wabonye letre kuri urwo rubuga Thomas yababwiye wabonye letre ikubwira yuko wabaye selected angambi mbisobanure neza hatazagira umuntu ubona letre muri email address muri konte ya email ngo agire ngo bamutomboye iyi letre ugomba kwibona kuri uru rubuga aho wujurije ni naho uyibonera bisobanure neza niho uyibonera ntabwo iza muri email yawe atazagira umuntu ubona iyo muri email akagira ngo niko byagenze
cyangwa se mbuga sanduku kiposi mbabari kiposi
murakoze cyane murakoze ku Kinyarwanda
email ni hariya kuri internet wifite adresse email yawe ntabwo ariho iyo barwa izagusanga nta nubwo izanyura mu iposita bwo igusange mu rugo
hanyuma rero ubwo umaze kubona yuko wabaye selected baragushimiye ko wagiriwe amahirwe muri abo bantu ibihumbi mirongo muri abo bantu miliyoni zose zatoranyijwe rero ikintu gikurikira cya mbere ni uko usoma amabwiriza haba harimo icyo bita link sinzi mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi uko bayita ni link cyangwa se adrese irimo muri letre mo hagati ugomba gufungura kugira ngo ubone amabwiriza akurikira ayo mabwiriza rero ni ugushaka ibyangombwa biguhesha visa hanyuma iyo umaze kuyifungura urabibona ibyangombwa basaba bitewe n'igihugu runaka ibijyanye n'ibyo nakwita criminal record cyangwa se policy record imyitwarire yawe mu gihugu iby'amavuko pasiporo amafoto ibyo bintu byose barabikwereka hanyuma utangira kubishaka uhereye ku mu nzego zibanze uko bikurikizwa uko babishaka hanyuma uburi kugira ngo ubone ya visa ya immigrant twavuze haruguru ni ukuvuga ngo rero icyo gihe umaze kubikusanya byose ureba kuri ya letre yawe ukareba byose ukabisubiramo ukabona ko byatunganyijwe
mu yandi magambo Mukama iyo barwa yawe iyo umaze gushyiramo nimero hariya tuvuge kuri 16 y'uko kwezi ndagiye kuri internet nshyizemo nimero yanjye nsanga naraturanijwe iyo barwa ndayibona ni ukuvuga ibijyanye n'ayo mabwiriza umaze kuvuga
yego
hanyuma nshatse nabishyira hariya ku mashini nkabicapa print hanyuma nkabitwara
oya ntabwo bitwara ni ubundi ibyo byangombwa bitangwa n'ubuyobozi bw'igihugu ubamo
oya ndavuga ibyo banyandikiye jyewe
urabiprintinga urayiprintinga
yego nshobora kwicapa noneho rero nkayitwaza
ukabibona cyangwa ukabyandika ukaba wabicapa kugira ngo ubibone uko bikurikirana ariko hari step imwe ahangaha ngiye gusobanura ntigora abantu kuyumva uyimenya neza iyo wabaye selected ni ukuvuga ngo kuba selected hari umubare baguha hari umubare witwa case number ni umubare n'ahantu hose usanga iyo ugiye ahantu hose no kuri badge z'akazi hari umubare uriho n'aha rero haba ari umubare witwa case number uyu mubare rero niwo uzakubwira igihe uzakorera interview
ni ukuvuga uwo mubare ugomba kuwushyingura neza wajya muri ambasade barawukubaza
ni ukuvuga ngo ntabwo ubona uba selected ngo uhite uzindukira kuri ambasade oya uwo mubare urategereza guhera mu kwa cyenda kuvuga ngo aya mezi yose aba ari ayo kugira ngo ubirebe neza ubaze information hanyuma guhera mu kwa cyenda umwaka ugitangira
ubwo nabyituma ni umwaka w'iyi programme utangira mu kwa cyenda hasohoka mu kwa cumi hasohoka icyo bita visa bulletin. Visa bulletin rero nirwo rubuga rusohokeraho abantu ko bakurikirana mu gukora interview. Wa mubare rero wawe iyo ubonyemo muri iyo visa bulletin nabyo biba biri muri ya letre. Ibyo ndi kukubwira ndi kubinyuraho muri make bami muri ya letre ni ukuvuga ngo iyo ubonye umubare wawe uri uwo mubare uri muri mu kizingo kinyuranyo cyo bagaragaje mu kwezi kwa cumi ati aba bantu nibo bazakora interview kugira babone viza.
Nabyo babisanga kuri interinete?
Nabyo binyura kuri interinete
kuri ruriya rubuga.
Ariyo mpamvu dushishikariza abantu urubuga twashinze ibyo bintu byose hari abantu babona bagira no tombora ariko bakaza umubare wabo bikarinda birangira bataramenya ko bagezweho cyangwa se hari ibyo bagomba gukurikiza. Ariyo mpamvu mvuga ngo umuntu wese utomboye agomba guhita atangira gushaka amakuru akaba yabaza abantu cyangwa se akajya kuri interineti kugira ngo arebe ibintu bikurikira kugira ngo ya mibare uko izajya isohoka ajya amenya ati bageze aha ngaha bageze aha. Urugero natanga nko ku bantu bari guhobona viza z'aba 2018 cyangwa se mu 2018 uyu mubare bagezeho bageze ku mubare w'2028 na 300 muri Afurika. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite kugeza ku 2028 na 800 makumyabiri n'umunani na magana atatu muri Afurika. Umuntu ufite uyu mubare ni ukuvuga ngo yemerewe kugenda. Hari letre yindi batanga igaragaza umunsi n'isaha uzajya gukora interview, rero uyu muntu yemerewe kubona bisohoka buri kwezi nyuma ya tombora bisohoka buri kwezi noneho ukagenda ubona ati bageze aha noneho nanjye wa mubare wangezwa aha bya byangombwa nashatse nabijyana kuri embassy na pasiporo nkajya gusaba viza. Hari izindi etape unyuramo no kwa applyinga viza ariko ibyo byose ubona amabwiriza ari muri ya letre. Nicyo kintu namubwiraho.
None se nk'abanyarwanda bo bavuga icyongereza ariko nk'abarundi bo abenshi no mu butegetsi administration bakoresha igifaransa, ayo mabwiriza se no mu gifaransa barimo?
Aya mabwiriza ari mu cyongereza. Aya mabwiriza ari mu cyongereza kuko leta ya Amerika ikoresha ururimi rw'icyongereza. Gusa biroroshye kuko hari abatranslata cyangwa se ibintu abasemuzi ibintu ubonye ushobora uze ibijyanye na interineti wabyisemurira mu gifaransa utabizi wajya ku rwego cyangwa se kuri ofisi y'abantu basemura bakagufasha kugira ngo ubone ibyo bakeneye.
Mu yandi magambo, n'utazi icyongereza ntabwo ari impambamyi yo kuza kuba muri Amerika.
Oya kuko ntago
yego
aricyo Kalisa yigeze gukomozaho. Umuntu warangije amashuri atandatu yisumbuye aba afite education de base cyangwa afite ubumenyi bwo kuba yabona ibintu niyo byaba atabyumva mu cyongereza yabasha kujya kubikoresha mu gifaransa. Bitandukanye n'umuntu utarakandagiye mu ishuri ntabwo iyi porogaramu yamufata kuko ntabwo yazabona icyo apurezanta kigaragaza yuko azagira umusaruro kuri kino gihugu kuko baratombora bakazana abantu ariko waba bizera yuko n'abo bantu aho bazagira umusaruro batanga ku gihugu. Rero ni byiza ko bafata abantu bize cyangwa se bafite kurwego rw'amashuri atandatu yisumbuye.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kinyarwanda n'ikinyarwanda. Noneho Kalisa, uyu Eugene wamusubiriramo muri makeya, ninde umuntu yatomboye, ninde umufasha gushaka ibyangombwa, impapuro zose zikenewe?
Reka ngire nanjye icyo mvuga kuri izo mpapuro zose hamwe kuko abantu nicyo kibazo bakomeje kubaza cyane. Izo mpapuro rero zose ziba zikwerekeye kuri wowe. Icya mbere nuko navuga icya mbere ni diplome, icya kabiri ni police clearance, nzi ko navuga mu kinyarwanda
ni ukuvuga ibyangombwa byerekana kuri ntakemwa.
Icya gatatu ni extradication judiciaire, nasi inzu gitangwa n'urukiko. Icya kane nacyo ni medical check up, nyine uba waragiye kwa kujya kwa muganga bakagusuzuma indwara, ari indwara green card yobwije ko yuzifite nta gushobora kuza muri iki gihugu. Ni igitunu niyo bita syphilis. Icya gatanu ni acte de naissance,
ni ukuvuga icyemezo cy'amavuko.
Icya gatandatu ni amafaranga yugiye ku munsi wa interview ugomba kujyana ya visa 330. Icya karindwi ni pasiporo, icya munani ni amafoto magufi ya size y'Abanyamerika. Kuri ibyo byangombwa ndumva ari ibyo ujyana muri ambasade kugira ngo ubashe kubona visa yawe.
Kalisa, tukira aho ngaho twabwira abatwumva ko iyo wagiye muri iyo tombora n'umuryango buri muntu aba yarashyizemo nimero, nako baba baramuhaye nimero ye bwite, ariko ibyo byose urondoye buri muntu ku giti cye mu muryango agomba kubigira.
Yego, agomba kubigira.
Komeza rero.
Ibyo byangombwa ndumva kuri ibyo byangombwa bisobanutse. Iyo rero umaze kubibona cyangwa warabaye selected, warabaye selected na green card, so niyo mpamvu rero twakomeje kubivuga, iyo ugize amahirwe ukaza muri uwo muryango wacu wa DV family, dukomeza tukagufasha buri kimwe cyose, tugenda tukwereka inzira ugomba gucamo. Nibi byose twagiye dusobanura ukuntu ikigeranyo kigenda gisohoka buri kwezi, byose turabigusobanura kugeza umunsi ujya gukora interview ukabona na visa yawe. Yewe n'uvuye muri Afrika ukazana muri Amerika, tukomeza tukakwitaho kandi tukagufasha. Nk'ibyo wenda navuga muri make kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa.
Buri muntu rero agomba kwishakira ibyangombwa bye, niwe wishakira amafaranga, ibyo ngibyo tubyumvikaneho neza. Noneho Mukama,
yego,
Eugene yavuze ikintu cy'amarangamutima mu gutoranya abantu. Byo murabizi ko
icyo rwose mumara impungenge, ntagari umuntu ufata amazina y'abantu, kuko iyi ni programme yo ku isi hose, si muri Afrika, nawo muri Europe, mu Burayi, muri Aziya, bose baba barimo. Noneho icyo bakoresha icyo bita random selection, cyangwa se gutoranwa, ni icyuma kibikora, ni imashini, ni tekinoloji ibikora. Urabona
abarundi bayita imashini nyabwonko.
Aha, ibikora. Kuvuga ngo rero ntago ari umuntu ugendera ku marangamutima ye, kuko iyo mashini nta marangamutima igira, ahubwo igenda ireba abantu bari na bita bujuje ibyangombwa muri kwa kundi baprayinze bwa mbere. Niba warabyuje neza, ifoto yawe yari imeze neza muko bayisaba, diplome ibigaragara ko wize, amazina ameze neza nta kibazo, ibyo bintu icyuma kirabikaraga, niko navuga. Mu gihugu, buri gihugu ikagenda ifatamo abantu, nta marangamutima, ntibaba bazi umuntu runaka. Nta nubwo bagendera ku marangamutima, kuko igihugu turagikunda cyangwa ntitugikunda, kuko ni imashini ibikora ikurikije ukuntu abantu baba baraplayinze. Rero nicyo namumaraho impungenge, nta marangamutima bamo. Habamo marangamutima wajya ubona, ntago nzi uko byagenda, ariko nta marangamutima wa kompiyuta cyangwa se imashini itoranya igira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Eugene rero, ahubwo Eugene nutombora uzinanirwe kubera ko wabuze amafaranga cyangwa se wabuze ibikaratasi, ugomba kujya gusabisha visa. Birasobanutse. Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga tombora ya visa, muzajya kureba nimba mwaratoranijwe guhera ku itariki ya 15 yo ku kwezi kwa gatanu. Kuri telefone dusigaranye abantu babiri, Ntihemuka na Louis, ariko agahe gasigaye ndabona ari gato cyane. Nagira ngo buri muntu mbahere ijambo rimwe avuga akantu kagufiya. Ntihemuka na Louis, mumbabarire. Inose ntambwiye ahubwo ko Louis telefone ye yacitse, ubwo rero ntabwo tumuhamagara nanone, ahubwo atega amatwi, hanyuma akabazo ashobora kuzakabaza ikindi gihe. None rero duhe akajambo Ntihemuka nawe akagire kagufi. Ntihemuka we,
yes, ndabumva.
Akabazo kawe kagufi rwose.
Kabazo ka mbere, igihe iyo umuntu yamaze gutsindira green card bisaba igihe kingana iki kugira ngo ibe expired, birangire atagiye, kuko hari umuntu nzi bigeze yitsindira ariko birangira atagiye. Ikindi cya kabiri, nigeze nisanga ko ntuze kuri WhatsApp ya yabo bantu ya blessing ariko umwaka ushize ariko narebye nsanga sinatsinze nyuma yaho narababajije ariko kibansobanura urumva bahise bankura muri group ariko sinzi n'uburyo nari nagezemo ubwo nagira amenye bafata abo bakura hehe nimero z'abantu akandi gatoya nako nuko yumaze kwa applying ubona ama email kenshi akunda kuko agomeza azaba kugira ngo applying muri ubu buryo applying muri ubu buryo kuri email yawe biba byagenze gute biriya izo email niza leta Amerika cyangwa ni
mpise ngukurira inzira ku murima mpise ngukurira inzira ku murima icyo ngicyo rwose ntitunda gitindeho ntabwo ari bya leta zunze ubumwe za Amerika n'abantu babi nimba ari mukama wigeze kubikomozaho yego n'abantu babateka mutwe bababeshya ngo mubahe amafaranga nimukabikurikize icyo kivuyeho okay
nanyuma kandi gatoya nako ntagira bamufashe
urage iminota urayimaze ikintu cya interview muri ambasade
hari umuntu ushobora gutsindwa na interview ku buryo yaba yaratsinze yarabugize amahirwe yo gutombora green card yajya muri interview bikarangira atahawe amahirwe yo kubona ntuze visa ya immigration
yee noneho reka duhere kuri aka kantu kawe bwite ukuntu wari muri groupe WhatsApp mukama byagenze gute
aho rero ntabwo namenya neza uko yari yagezemo kuko wenda yari yabisabye ariko wenda bamaze kubona yuko atabaye selected bamukuramo kuko izo WhatsApp zifite amategeko kandi zigeze zirimo imyaka itandukanye bitewe n'ibyo abantu batsindiye uba ngo utaratomboye utari umuselekti cyangwa se umuntu uri kugenda kuri iyo programme ntabwo wemerewe kujyamo ngo umuntu waba aragushyirishijemo yaba arakoze mistake ariyo mpamvu hari komite ibikurikirana yasanga umuntu ataratsindiye igahita imuvanamo
ubwo rero nawe niko byamugendekeye yabyivugiye ko atatoranijwe hanyuma
yo kuri Facebook yo y'abantu barimo bose iyo yazayijoininga akayijyaho akabona amakuru iyo ntabwo ireba umuntu wabaye selected cyangwa utarabaye selected
yee
bayita gute
yitwa Divi Lottery Rwanda
okay
ntihemuka wayanditse
bona yumvise kandi ndayifite nshaka
yee noneho reka Kalisa akubwire niba bigenda bite iyo umuntu yatoranijwe hanyuma ntagende nkuko ntihemuka yigeze kubivuga
impamvu abivuze neza bikurikizwa na bya byangombwa cyangwa bya bipapuro bisabwa iyo atujuje mu kimwe muri byo cyangwa diplome ntawe afite muri ibyo bipapuro byose twavuze haruguru iyo nta na kimwe afite muri cyo ntago ubwo burenganzira abona cyangwa iyo visa imwemera kuzana muri Amerika iyo visa ntago waba bakimuhaye
urashaka kuvuga yuko iyo ugiye muri interview yo gusaba visa na diplome ugomba kwijyana mu byangombwa mu bikaratasi ugomba kwerekana
yego
yee
utabayifite ntago visa wayibona
hanyuma ariko hari abantu batsinirwa muri interview ibyo byose byujuje noneho wenda agatsindwa muri interview cyo nacyo nacyo
oya
impapuro nizo ziguhesha visa ibijyanye no kuvuga cyangwa no ntabwo bakubaza ibintu byinshi bareba impapuro n'ibyo n'ibiri muri sisiteme byahura ibona visa nta muntu ugitsindwa bitewe n'ibyo ari kuvuga ni impapuro ziguhesha visa
ni ukuvuga nta nubwo bakureba impagararo cyangwa ngo
oya
kuko ubungubu bigezweho ukora interview mu rurimi wumva abari mu Rwanda no mu Kinyarwanda bakoramo no mu Gifaransa no mu Cyongereza ntabwo ibyo uvuga nibyo bakubaza kuko bakubwiye ngo witwa nde ni amazina yawe impapuro nizo z'ingenzi niyo ziguhesha
witwa nde ufite imyaka ingahe mbese kugira ngo barebe nimba wowe ubwawe utari gukora n'amanyanga
abantu icyo kindi ariko arakana utansobanuriye neza umuntu yaratsinze yagize amahirwe aratombora ariko birasaba imyaka ingahe kugira ngo iyo ntuzi iyo tombora yite agaciro
mukama musubize mu masegonda make
nta myaka ihari iba expired ahubwo icyo nakubwira ni uko wa mubare navuze hejuru hari abantu baba bafite umubare munini ukazasanga ibihumbi 50 bya viza biba byarateganyijwe gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birangiye wa muntu ataragerwaho ya mibare navuze ubona niyo mpamvu hari abantu nk'imyaka yashize muri 2015-2015 hari abantu batagiye bitewe n'uko umubare wabo wari uri hejuru viza zikarangira ibihumbi 50
batagezweho.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, ndabashimiye cyane rwose, dusigaranye udusogonda icyenda gusa, ararekwa ntashira, maze mu kanya gatoya na makuru ibya lotori ya visa ntabwo birangira. Murakarama.
Turashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi